Kobe Hits.
Aha!
Abumbumbarire, ahamba. Abumbumbarire, ahamba. Abumbumbarire, ahamba. Abumbumbarire, ahamba. Abumbumbarire, ahamba. Abumbumbarire, ahamba. Abumbumbarire, ahamba.
When you choke in, yeah, me be.
Hey, handsome boy, how are you?
How are you? Pon me mwacha istizu.
I need to talk to you. Do you understand?
Twende ina noma, hata mine understand.
You have someone special in your life?
Ningwea na ndo asbaba ndo nisema unataka wife.
I'd like to get to know you better.
Hata hivi nilivo mbona mitani na peta.
You know, I think it's just so funny.
Na wana taka kuingia kwenye ifani.
Don't you think we make a handsome couple?
Hata ukupia ma handsome wapo.
Help me around town, I think I'm stuck.
Ninge kuambia tangu mwanzo ka stuck.
And that is sunny, I need to buy a car.
Mitaa sinza hivi mindo na car.
Can you tell me where do you live?
Hey, washikaja kitona lazima one wivu.
Then you understand what I just say?
Inje ya inendastendi kama siko say.
Bonjour. Na mini mwa maruku ya juu.
Kama safa.
Nitoke ni bingi siya tunenja.
Shepen.
Niko na wewe tu sendi sehem.
Selavi.
Nisha tugambira ni wewe na mi.
Bonjour.
Na mini mwa maruku ya juu.
Kama safa.
Nitoke ni bingi siya tunenja.
Shepen.
Niko na wewe tu sendi sehem.
Selavi.
Nisha tugambira ni wewe na mi.
Abumbumbarire, ahamba. Abumbumbarire, ahamba. Abumbumbarire.
Shwaidi banyita baba ko.
I almost forgot this. My name is Candy.
Usiali hata mimi usho huo spendi.
Would you please sit here close to me?
Mimonye mtu mwenye bosi mzimi.
Would you mind if I give you a kiss?
Mimonye huo naogopa sana fisi.
Tonight I wanna give you all my love.
Mimuoga sana kwenda kavu kavu.
I won't put anyone else above.
Hakuna kututisha hapa mwenye na ubavu.
Don't be a shy guy, tell me that you love me too.
Natoka shy down, japo niko East Zoo.
I think I'm gonna love you so deep.
Hata usogope, sina tabia za kudipu.
I was born to have the African adventure.
Kweli nimesha fanya kazi na venture.
I can be whoever you want, even a little freak.
Nakwambia ukweli mwenzangu, kweli hata sikufichi.
What?
Eh?
What did you say?
Ni kweli kwetu guests zimepanda bei.
Bonjour.
Na mimi mwa maruku ya juu.
Kama safa.
Nitoke ni bingi si hatuna nja.
Shepen.
Niko na wewe tu sendi sehem.
Selavi.
Nisha tugambira ni wewe na mi.
Bonjour.
Na mimi mwa maruku ya juu.
Kama safa.
Nitoke ni bingi si hatuna nja.
Shepen.
Niko na wewe tu sendi sehem.
Selavi.
Nisha tugambira ni wewe na mi.
Bashai Jamrimo. Nalina Hamibi. Nalina Pancho.
Tuka beats.
Baba Stylist, you know. Big up to Karemi. Big up to Birungi. Big up to Tino Mukama. Big up to Rayongeza. Big up to Kiarusi. Tibanyenda, Muganyisi. Ruta Shopia, Kamukisha, Kokubanza, Ndamugoba. Big up to Oscar the Big Boss. Maruku Mrimo. Mbake Isebo Noko. Mpao.
Abumbumbarire, ahamba. 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 Abumbumbarire,
ahamba. Took a beat.
Tricky India, I'm a bee.